Jacob Bates.
Unanga kutendo lwemizi wakumeya manengu omoyo tochinkolanga kowebale wengambe byange ne bwemba nkunyizizo mbanja simanyo wankusasule kitebimala byenina ondaze ntabesehika gyebalikyokoze ombanja unanga kutendo lwemizi wakumeya manengu omoyo tochinkolanga kowebale wengambe byange ne bwemba nkunyizizo mbanja simanyo wankusasule kitebimala byenina ondaze ntabesehika gyebalikyokoze ombanja ne bwenkisa gobimanyi sikisa
sikisa mukwano gwange
bwetongeya tonya nisobikako
tongeya mukwano gwange
nkwagala kwate kiki kyenkuwa
sikula mukwano gwange
ndidawa ondese tokikeza
tondeka mukwano gwange
ne bwenkisa gobimanyi sikisa
sikisa mukwano gwange
bwetongeya nisobikako
tongeya mukwano gwange
nkwagala kwate kiki kyenkuwa
sikula mukwano gwange
ndidawa ondese tokikeza
tondeka mukwano gwange
kwate chitufu mkui togede vila labio nambi menye sichikisa aoni nangeza kumpali no mutima mugomu nzendele anapo mutima kwa chikola saga tobo mulaba chenda vye tondese mukama tondie mubiona ondeze chokoze ombanja ne bwenkisa mukama sikisa
sikisa mukwano gwange
tongeya tonya nisobikako
tongeya mukwano gwange
nkwagala kwate kiki kyenkuwa
sikula mukwano gwange
ndidawa ondese tokikeza
tondeka mukwano gwange
ne bwenkisa tongeya tonya nisobikako
tongeya mukwano gwange
nkwagala kwate kiki kyenkuwa
sikula mukwano gwange
ndidawa ondese tokikeza
www.djericom.com